Ange Angel. Musumari gutambura nenyondo. No mupira tigwe watigere. Akabiriti no munyu wa sigara. Nkuteke niya tindi kujwa horu kudoro waitu. Yeah. Endobo wategere kakwasa. Ndi mutego kwa we nikenga. Ninyakaza na mani tinga ine hatindi wawe twara hukwenda. Wakwata akocha dame. Akocha oh baby. Akocha Mr. Rati wange. Wakwata akocha dame. Akocha oh baby. Akocha Mr. Rati wange. Omwana kuyonte kastenywa ntayawe nyizire na yo wawe. Tahira kuheke my baby. Yeah, yeah, yeah. Peya peya muru gudo. Nitunyu miyobu bozo wengonzi. Ora tahira kuheke my baby. Boo, 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 boo. Wakwata akocha dame. Akocha oh baby. Akocha Mr. Rati wange. Wakwata akocha dame. Akocha oh baby. Mr. Rati wange. Matt is the